my brother. Mambo vipi?
Hai bwana, fresh my brother.
Mpoa.
Habari kupoa kitambo.
Never see you. Mbona siku mazaga nini?
Bwana ndugu yangu kuja kufungasha mazaga hapa. Nikamtolea mama kitu leo ofisini amechoka huko. Kwa nikasema nikampikie ndugu yangu. Unajua kama sio wanawake aka.
That's gentle. That's gentle. Wenzetu wanafanya kazi kubwa sana. Mimi nimerudi nimeenda iko na mtoto mama anaita kichwa na mama. Mangi, hebu nisaidie zile panado za Kenya chini kama nyekundu. Sasa nikasema nipite hapa nimshuhudie dawa nini?
Nini shida?
Maisha. Kichwa tu kinamsumbua. Basi kama vipi wewe mwaya ana shida mzee?
Sasa naomba mlakusema umependeza mnyamwezi. Ma basi kuacha mimi niondoke mzee.
Poa, mvua inanyesha kwa nje vipi mvuli vipi?
Ah bwana kinapiga ndugu yangu.
Ah wewe subiri, mimi nichukue tu fast hapa. Ah, mvua hii noma kweli.
Ah, mafuta. Yeah, ndio sio poa.